קורק מוידם. Yeah, I'm here to tell but the when you me call. Yeah, man this not all yo yangi je. Bagamana sabo bakendola time. Yeah yeah yeah. Enyo nyo jiken jiken you my girl. Jiken jo haru zaray girl. Jiken jinya finger man al bafo wow. Man khamna do jambar ga tamalay nana. Ban kala motax mu dekk ci wari yeey 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 yo yar may la fuñ la wara yar bu ba sunu gatchel ben yon li gëgum bu bu legi ya nga ci ñu fengir bëggum ba motax rek man na man law la seya
Manola, say yeah.